till I die. Baby Chiman, white in my side, Nzuria Dinan. I know you like Mumbai, Uko kama nyumbani. I can buy you Hyundai, haifiki mwakani. Tena ujui poda, wala upaki mascara. Shepu nyuma kidoda, sauti kama ya stara. Una lipsi nye mama, totole muja de mi vida. Kino cha kufaa kanga, macho kama umenyonya wida. Oh, oh baby, girl I want to see. Ah baby, oh, oh, oh. Girl I want to see. Oh baby,
asa kokoroko, kokoroko,
asa kokoro baby,
asa kokoroko, kokoroko,
anfinye kona,
asa kokoroko. Kokoro, asa kokoro baby,
asa kokoro,
kokoro.
Napenda Diana, sister Diana, Alima, sisi Alima. Una pigo za kiredi gaga, nyuma laini kama baga. Zigo la kuvunja chaga, kifaranga kimetaga. Kwanza mwasi matata, navyo sakata. Yuno taranta, mavikarata. Jini makata, avoni kamata. Pichwa nangata, soka samata. Mashowa ni kwake tafarani. Love ni sasa mua kama nguo mnadani. Girl I want to see.
Asa kokoro baby,
asa kokoro,
kokoro,
anfinye kona,
asa kokoro, kokoro,
asa kokoro baby,
asa kokoro, kokoro,
napenda
mtoto na pigo za tetere, usombe kichuma matembere, bize na ngata kangetere, chuma ni singeli segere, rupu de,
mashowa ni kwake tafarani. Love you ni sasa mua kama nguo mnadani.
Ha? Atakuwa salamu.
Mende zile.
Yaba!
Anadodo. Dodo. Anadodo. Dodo. Anadodo.
Mashetani amepanda. Kiti kabunja manyanga. Mgonjwa na tibu mganga. Anadondoka. Mwenye nyumba kapanga. Ringo limekuwa fanga. Maiti kavuli wa sanda.
Hawatoweza.